Kogu fire gefaga hawat de taimeni halea. Hilegulea hivai hekwaya. Isileli oguia yotua. Kahile hiva elea. Kietek tautola eleta Robert D. Hale, se kolomaka apostolotong fumawa. He hokoa tuai assista Margaret S. Lifereth, tokoni ulaki he kaupaisenchi lahio palaimeli. Hilia elea kietek tautola Brother Michael A. Nider, tokoni ua he kaupaisenchi lahio kautalavu.
My dear brothers and sisters,
se on kaing of fin, jona fagava kon finis lahi fagatau no teau fitung fulma hiva. O es yes yes is ukalaisi. Og ma fagahat he lotu mahi a puliato elder Joseph B. Worthlin o kolumba apostolo to hon fumawa. Og tau ma mahi he ne pekia og ma fie fagahat he tau ofa ge na family. Og kai hato ve ve yu. Og ne lotong hokoat pe angau ma ngongani. I hata faki e taha oi veili. Koi hui koi pekia a Elder Worthen, o kui ai hataha ke whetongi e koloma ka apostolo, i hiri au kaima lotu lahi, ko maui a Elder Neil then Anderson ke ni hanga whakafon huia, o kumau whakotu atona i ngahe pungipongini ke mou poupoui, ko ki mou tolu katoa pe, o kumau ngote mou lava poupoui e i he ui, top tapuni whakahaia ke higihake mou ni maki o lunga. I kai hani ihe, ko ki mau tōu lotu ki ai, whakaha mai, mālo au pitonga. Iaha tai lotu ki ai, pe whakaha mai. Mau whakamālo atu ki mau pōpou ia Elder Anderson, pe whakakau ia he kau ofisa o CSC i hono whakalau atu ai fiafi. Elder Anderson, o mau whakafei atu ki mea mai ki muani, o no whakataha mo e kau mea mipo e toko ngufu māua, mau si o lotu fiafia atu i he hoa whakataha pongpong sāpate a pongpongi. Ai e mahalo koe laka loloa tahaena te ke lava whai koe hi he kou ausia i he kou hiri he taimina e ui ai au. Tau le tau whi loa ki he mahina ono kuo huiri, ku nā kualgi Mexico City, Mexico, mo palestin mo sista Henry B. Aring, ke te whakatapui ha tempare ai. Nā lau mahila no whai e whakaliri i lahi o tempare. I fiafi ki mua pe whai hono toi whakatapui, nā whakahoko ai he whaiwa whakanoa fisifisi mua i he malae sipoti Aztec. Nā whakafuafua ki ha toko valumana fituafe ne nāu i he malae sipoti koia, pe nā whiunga kau whaiwa moha toko valuafe tupu, nā nāu kau he polokalama minite valunoa, o whakaale ali hiva, whaiwa whakafonoa, mo historia whakamexiko. Nā whaki mai ki a te amu President Aring ha pulupulu mo ta whakafonoa whakamexiko. He kutui e te unga whakafonoa ne kai ke ukei ma puke puke. Kau kau atu ke whaiwa aki hana hivai o El Rancho Grande. Ai e ne talu e ku ilo he e ku rea whakaspeini he e ku kei tau hiva. Nā hoko ai haongo whakataha, whakatapui, whakalau maari e mooni, ai ena nofo i e lau maari o eiki. I hewi ke ua kuhiri, i he whakataha, whakatapui e hongfulu maaua, ne mau whakatapui e tempare Draper Utah, ko ha whare whakaafu ofa ia, i he tafa mo unha, o e feitu whakatonga o e te rea sore eiki. O whakafufua ki ha kakai e toko ono kilu valumano ni maafe, o te taupe ke kāinga lotu me kakai te eksiasi ni nāu kau i hono taki mamatai. Nā iaha kāinga lotu e toko tolu kilo na manu ni maafe, nā nāu kau he whakataha whakatapui. O kāua e ngahi whakataha anga na whakamafola atu he satelite ki a ngahi sentā whakasteki lahi. Nā nufo i he lau maari o eiki hana whakatapui o tempare. Te mau whakatapui he kaha una, ai tempare Oak Mountain. Pe i he ngahi mahina mo ngahi aho ka tau ka hoko mai, e toi lahi ai ha ngahi te mpare ke whakatapui u mau, si o loto atu ki ai. O ki ai ha mea e whikau aki mohono whakatapui e te mpare, o ne whakatupu e tau toi whakawhakai e tau ngā ue moho tau loto, ke tau toi hoko o lere iange. Ko i e hoko kāinga o ku ou whiwhia ke whakaha atu, o ku lere au pita tu unga, o ku iai e siasi. O ku i whakalakala ai peki mua, ngāwe e ki, o i kai hatuka. O fuka fofua ki ha tau kawhi whikau e toko ni mamana tō luafe o nao rotonga ngāoi i hangai misiona e tō ngi au whāwalo i he funga e mamani. O tau tokanga whakamātu atu ki whikau e whakamo uhi i hene wholofoloa koia ke alua ki mōtolu o whakalotu i ngāhe puri anko tō ape o baptaisio ki nao tolu i hoa whaita mai moe alo pe moe lau maari maunioni. O mau whakamālo toho ngā ia koi uhi koi ngāu e kawhi whikau pe moe nau ngai whei lau lau, ai au nau whai, ma nau ngai family, kai lava ke nau tokoni e ngā weni. O toko lahi whau foki ha kau ngā we ofa, ma kau whai whi kau, i ha ngai tawha aki kehe, me he whakau lui. Kua kakai ma tu otua ki nau tolu, nau whua ke nau taimi, ma nau tareniti, ke whakatupulaki ai, ai ngā we a eki, pe tāpu ki nā e whanau e tamai he mani. O tau whakawhetā i ke uhi koi ngai tokoni mahu inga, mo kafa kafa, og nau fai. O kei laka atu ai pea pa anga tokoni whakaako tu whakaholo, ai ana e whakotu he wāwhi mātaha. Talo me heno whakotu uwhi unga muha kau talavo muha kau whine mui e tau tolu manu ni māwhi o nonge au, kua nau kau ki he polo kalamani, pia kua koi ki nau tolu ki whakalakalaka ange ho nau poto whaka ngā we, pia muha nau ngai whainga maari e whakai ngā we, i tai mini, o kwhi unga muha kakai, e toko taha manu wa luafe hi wangi au, kua nau lawa ili le e ako, whaka ngā au e ko ia. O ku whaka awarisi, ko e ako e tau e mahina ko ia, u li unga ua, mo li unga tolu, mo li unga whaha ia. Kua tāpua ki e ki he nau mo ui, kua polo kalama ia ne whakotu, iho e whaka lau maari. Si kāinga o whēina, kua whaka mālo, iho moutui, mo e mātia ki iho e ngonga de li. O kua whaka mālo atu, iho mōwhi o whaaki, mo e whetauhi aki. O kua whakamālo atu i he motokoni he wōti i kolo o steiki pe mō ngai whaifonua. Koe whahinga tokoni ia, o kua malawa ai ki whakahoko he iki a ene ngai tāmua i he mamani. O kua whakamālo ki a teki mōtolo, he o mōwanga ofa ki a te au, i ha whetu upe o kua ua ahi ai tuki ai. Kua whakamālo ki a teki mōtolo i he mō ngahi lotu. Kua wongo i he mō lotu, pia kua hounga mōnia ki a te au. Koe e hou kāinga, o ku tau hanganaki i loto. Veke veke atu, ki whanong ki ngahi pōpua ki e whai, rotonga e ahoua ka hoko mai, ka uhi ke ako ne kina mō, wei whakalau maari e ki tau tolu, a ki haloto whakapapau fu o, ki tau mō ui a ki a ngong le lei, moto koni ki he ike. Koe nihi koe e te nau lia ki te ki tau tolu, ko nau fi kumi hato koni, me mua whakahino hino whakalangi he nau te uteu i nau ngahi pōpuaki. Kua wegi nau tolo whikau aki me ngahi mea te tau i nasi ai me te ki nau tolo. O ku mau tari fia fia ki mau tolo kwa o mai ki si a si. Pia ke te ki mau tolo. O ku whiwha auhi mo whainga taa mo loto mo mahi mo e more o ku mau lotua ki mau tolo. O ku ofa mai tau tamai he vani ka te ki tau tolo whakatau taha. Pia ku netokai maa ngana ki he tau ngahi fia mau. O whakanafo i ki tau tōle hana lau maari e he tau whakaongoongo ki he ngahilea, pe tau whanongo ki he konfenisi, ko e kulotu ia he whakaawai konfenisi, ni huafa ho tau eiki, pe a kuo fie whakahaatu i he tau manatu ki he tau palofita o whena ko paisen hinkrina e momua i he te au, o kuo ilo, o ne ngāwe mālohi e te whakia taho e veiri, i huafa ho tau eiki ko sisu kalaisi, amen.